tsakisa mbilu a mi xi tivi hambi munhu swo tivi.